Alpha and the Omega, the beginning and the end.
Receive our glory.
You reign forever. Amen.
That is why you are called Jehovah.
Adonai.
That is why you are called Jehovah. Ezele. What you say you will do, that is what you will do. That is why you are called Jehovah. That is why you are called Jehovah.
Adonai.
That is why you are called Jehovah. Oh, oh. What you say you will do, that is what you will do. That is why you are called Jehovah.
edukene nke o mere ya eme ọzọ agbanyeghị ọnọdụ ọ bụla unu ugbu a ngwa na-efere jizọs aka ngwa na-agbara n'ihe egwu n'ihi na nke ọ ga-eme n'ihu karị
I believe it. Believe. Lost it. Hallelujah.